banabia wafuzi kumitende deje njauro baso mozeza kachiku kwa vio kuronda mugwanga ntinga tekanaba kukula chimala kusumisa bantu viku watakubu mbugendo kukoze sebwa mchibagama antichandireta uo bufuyo mkasera kukulonda hidiri dakachika kwa vio kuronda mugwanga ukulangirira anti baka leto mbumo vusuka mumitwaru kumi baka gendo kuteka mbifu walondebwa ewalonderwa buyambeko mu kukebera abantu abatuufu abali mu nkala z'abalonzi okusobola okwanguyako ku nteekateeka z'okulonda wabula mu nsisinkano n'abakakiiko ak'ebyokulonda yeetabiddwamu abakiikiridde abavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Erisha Simba okuva mu kibiina kya Alliance for National Transformation agambye nti beebuuza lwaki obuuma buno tebugenda kukozesebwa mu kutambuza ebivudde mu kulonda songa ate bonna nkola ya digito
kulaga muntu ndiye mutufu agenda okugenda okozesebwa kulaga muntu ndiye mutufu agenda okulonda na ye tebugenda okozesebwa okutransmitting results okuva ku polling station okutuuka ku server paka ku National Tariff Center bukubanga tebukozesa ki internet eranga kye kibuzo ekisigadde mu diro na ye results zigenda tambuzibwa zitya okuva ku polling station okutuuka ku National Tariff Center kubanga amateeka gagamba the chairman wa electoral commission is the presiding officer of a presidential election kitegeeza nti bwanaba abala obululu kye bayita tallying alino tulaga ku National Tariff Center DR form emu ku emu ikitasoboka
ye Sharifu namba alesaba wandiso chivina cha National Peasant Party agama nti abantu abasinga tebanda bakumanya mugaso gwa buuma akachiko kwa vyo kuronda bukagula
chairman wa EC atunyo nyoderwa che vyuma vyo jaretedwa na mugaso chikwe vigendo kukora wabula mbi atunyo nyode tuje yo resolution na mutaika netubategeza nti ekiseera kye tubuzaayo ekyennaku amakumi ana tuke mu kalulu bannayuganda beetaaga okubabuulira omugaso gw'ebyuma bino baleme byekangira wali ku station era ne batusuubiza nti bagenda kukola okusomesa bannayuganda okuva ku buli nsonda y'ensi gyetandikira paka gyekoma era tugenda batunuulira n'eriiso joji tulabe oba tebabireese buleesi oba bagenda kubuulira bannayuganda omugaso gwaki
Yes, alongo dongo ziko zao kuva mu kibiina kya RPP ekikulirwa Frank Buliira agambye nti beebuuza n'engeri abantu abagenda okukozesa obuuma buno gye balondeddwamu ate Augustine Ogibire okuva mu kibiina kya FDC agambye nti n'okutuusa kati eggwanga teririmu bantu basobola kukozesa buuma obugenda okukozesebwa mu kulonda kyokka ye ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama Mugenyi agambye nti abantu tebasaanye kweraliikirira ku buuma buno kubanga enteekateeka zikolebwa okutendeka abo abagenda okubukozesa wadde ng'esigadde ebbanga lya mwezi gumu tutuuke mu kulonda
nze ku bwange singa mbadde yeesimbyewo oba agenti nyebadde ndi musanyufu nti electoral commission egezezaako kulaba nti akalulu kageza kubeera k'amazima n'obwenkanyi kubanga kuuma ako ke kajja okugira abo bonna abaagala okuddamu bakube obulu omulundi gw'okubiri ke kagenda okugira abo bonna obuba bakolagana ba officials betuteeka obuyinza okuba balina enkolagana abakadensi abalala ne bakkiriza obulu obwekimpatiira ne babuteeka omu bokisi ebyo na bigenda kugwawo akuuma kano kyagenda bisangula wetulina tugenda kuyita bannamawulire tuleete ebibakwatako nga bobeera ngu oli voota tukuteeke mukuuma tugambire tekinkumu kyo batukube ekifaananyi feesi tulina akuuma ko engeri gyekakola naye ku lwange nze ndi musanyufu ndi mumativu gakuuma kagenda kukola omulimu mulungi ate baleme kweraliikirira gaate netiwaaka nti ebifo bintu ebimu nedda obuuma buno tebugenda kukolera ku netiwaaka